family at society.
Kutubu kutubu ndo ibada na kanizo luku maganzi tunasaka. Shamba na lima, pata na sakata. Leta iyo kitu na ichapa bila raka. Kani dondosa tunafika mbaka dance flow. Kani kukata maglass ni matata. Bindi ye fine na badu ndo kubonga. Na kani mapenzi na kata na shoka.
Kuna chichitu kine dai kupewa mtu. Na sina kutu lakini koma vitu. Cheki ndugu siko isa mapuru. Lakini dudu ashali patu manjugu.
Aicho, marakanjo.
Siniki puff kwa brain, still snap kichain. Fikisha kichain, ebu come again. Meditation gain, niko dawa hain. Nasifili pain, anataka kin. Yangu sugar cane, cheki kina sain. Natieni gay.
Ona mugi hati ndio kusema. Ngori zile kodi ndio kuleta. Cheki akobasha shate veva. Suke akubale laugh na teka kwa keja. Chapa bila meta eza.
Inda zima stima inda. Shika chapanisha inda. Giza neiba itwa inda.
Inda inda Ninda inda, yo, winda, winda, dem yako akona lita, figa, bompa na inanima, liza, magizane tunazima, stima, kalidai banana, pima, ninda, kana ni hata bana sana, washa hiyo shada buwe kanga, ni motamu na njoti mwaga, zake ni juaba choki waba, zilipuke prua kitaja, nataka kuma, kumaliza shule, nataka mbo, Boga ya sukuma. Ona mugi hati ndio kusema. Ngori zile kodi ndio kuleta. Cheki akobasha shate veva. Suke akubale laugh na teka kwa keja. Chapa bila meta eza.
Inda zima stima inda. Shika chapanisha inda. Giza neiba itwa inda.
Inda inda Ninda inda
Inda
Cheki Kama freshi, kata wabana, shika nyonyo fainti ya sabana. Kama kako, suka teka na chunga kedi. Lima shamba na shika na rewa, shatire na kuzishada. Madandani, kakidinda, chapanisha, digi digi. Paka nani, towa zogo, nana nanse, fika janta. Na kerende, suka zote, adisende. Morio kaka, chekirada, ya mamende. Morio kaka, chekirada, ya mamende ah.
Ona mugi hati ndio kusema. Ngori zile kodi ndio kuleta. Cheki akoba Asha shate veva. Suke akubale laugh na teka kwa keja. Chapa bila meta eza.
Inda zima stima inda. Shika chapanisha inda. Giza neiba itwa inda.
Inda inda Ninda inda
Inda
Nina kamna mbogi kalita nane. Kidai surba shamba chuna kachana. Kidai kindovu light wacha kiwake. Piga fego tona seti pandale. Ati mabrikan mabrikan. Number 28 I went for a walk. But nana wacheza figa nani. Nani tunafika mba kitale. Tale inda